ntereereza makubo yamanyi gye ngenda ebiri mu maaso yabimanyi tuli bawanguzi fa beesiga mukama nze yankulembera makubo yalwanira entalo ebiri mu maaso yabimanyi tuli bawanguzi fa beesiga mukama Tambulira mu motoka yonna gye mpita
Jama yakuma
Betambulira ku boda eyo yonna gye mpita
Kamalinange
Abamu bayita mu bbanga eyo wagulu
Jama yakuma
Abalala bayita ku mazi mu nnyanja
Manyiga mukama
Mukama wange awanye ndwadde Kama wange agobo bwavu Muganda wange musabe nawe Teriki mule mamu kama Ze ya terereza makubo Yamanyi jengenda Ebiri mu maso ya bimanyi Njuliba wangu zefale siga mukama Ze ya nkulembera makubo Yanwani lentalo Ebiri mu maso ya bimanyi Njuliba wangu zefale siga mukama
Mukama wamanyi labalaba nzanyi Mukama yanyanukula oh Danieli yabona bona nyo oh Yasulibwa mu kinnya ky'empologoma Danieli maso g'empologoma Saba 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 sebo tukua oh Yesu talimba Saba 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 happy doko wa oh oh Yesu talimba Mukama yekubo ye mazima yebulamu Yesu wafe yebulamu Mukama yekubo ye mazima yebulamu
doko wa
ze yanterereza makubo
Mukama
yamanyi jengenda ebiri mu maso yabimanyi nyuliba wangu zifa besiga Mukama Kulembera makubo
Mukama
yalwanira entalo ebiri mu maso yabimanyi tuli bawanguzi fa beesiga Mukama bwe nzijukireyo gye nvudde yonna gye mpise Mukama yankumye bwe nkuba pulani gye ngenda yakuba muwanguzi Mukama linange namusaba omulimu nagumpa yamanyi ne gye ngenda
Wano gwabangi agabe birungi nzenna kaba nadaganga sina mumanya Yesu gwamusubi ni wankuba devizi bubinji nawe musabe
ojja kuba mulungi
Yesu musabe
ojja kuba mulungi
nawe musabe
ojja kuba mulungi
Yesu musabe
ojja kuba mulungi
Ze yanterereza makubo Yamanyi gye ngenda Ebiri mu maso yabimanyi Tuli bawanguzi fa beesiga Mukama Ze yankulembera makubo Yalwanira entalo Ebiri mu maso yabimanyi Tuli bawanguzi fa beesiga Mukama Ze yanterereza makubo Yamanyi gye ngenda Ebiri